teinui a te aliki, e tō mātou matu e te rangi, kia tapu tōu ingoa, kia tai mai tōu rangatiratanga, kia mea tia tāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ali te anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e harana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakorangia mātou i te kino, nou hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia, ake, 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 āmina.